Remember where you got it from. Now your music powers don't see old.
I'm a slim.
Tenze tape pino. Pakana chinja. Nayamba masovela. Nayamba kukuplea. Pagalelo manipeza. Sinifuna uyende. Nelelo nilikleta. Niwe nyimbo na lembela. Natipena uzani ngela. Sinifuna uyende. Nelelo nilikleta. Niwe nyimbo na lembela. Natipena uzani ngela.
Baby don't go away, yeah. Breezy, you stay with me now. Baby don't go away, yeah. Breezy, you stay with me now. Baby don't cry, my girl. I wanna give you love. Baby, you stay with me now. Baby, don't worry, my girl.
Yes.
I wanna show you love. Baby, you stay with me now.
Ndiwe lae tukaluta, inene mfinzi. Ukapia moya yamba madizi. Sinikana ninala kwa I'm done on my knees. Niza shinja, osa enda iwo please. Kukumutima ulinayo na makizi. Ukaenda ndani aza washa kiti. Nikukonda unga funse olo biti. Okuvuta munga snare I beat. Uni uzo ni chaja ligleti. Nipwa lala wani menya na mbezi. Kuma mami iti heti. Na kumbuka ya kudala madezi.
Tele tight.
Na kugwila na paskini. Zo kupasa vili voice. Nika tuma mfana wanga vini.
Don't go.
Uka enda za panga ngozi. Wana watu singi leko na pamozi.
Baby don't go away.
Yes.
Breezy, you stay with me now. Baby don't go away. Breezy, you stay with me now. Baby don't cry, my girl. I wanna give you love. Baby, you stay with me now. Baby, don't worry, my girl. I wanna show you love. Baby, you stay with me now.
Ni makonda mvela iwe senyorita. Susarunga vintu vako kwanu lelo susapita. Kulipe wina ndiwe wina kwanga kumutima. Lafu isankala sosi isakazima. Iwe na ine sikondu chatu ni Yesu. Tizankala watatu tizafaka po Yesu. Mani pasa vili vonse finifuna na mwamuna. Osa enda mvela mamani nikali kukufuna. Ndiwe weka nina sankata. Bwila pafupi uzaona nika kukata. Kaa una nikonda baby olo ine nikona pampasa. So ninakangiwa lafu yonse ine kukupasa shit. Damn. Ine ni kamba soli, ni kululu kile ni oba ine kufanoni. Ndiwe vanga vonse vako mutima ni pilo. Ukaenda baby ni zambo kuna kawilo.
Zambian Music Plumbers.co.